Wagenda no mutima gwange Linda, Linda.
Oh, Linda.
Na kwagala nyo sagala obule, Linda. Kulamu bala na basajja bala, atoba gamba nti sirina lugendo. Wagenda no mutima gwange Linda.
Oh, Linda.
Wama na mwe mulabe, ono muwala nswaza. Nanga swaza, agenda limba, agenda limba, muna chuka. Linda mkwagala no mutima gwange, ebyo kugenda tebyandi badde songa na ye. Wagenda no mutima gwange, Linda. Olinga ntadde ku musalaba, gw'oli eryoseka, ndyeno ntuyana, tomusajja gw'olina. Kala kulimba na yecho kwetwa chimanyi Linda. Jukila mazima we na kusangira luli. Linda walibu vile mkuyola yola. Echimbo nyavo nyano chechichirwa kubanti no mkwa gala. Wagenda no mutima gwange Linda, Linda.
Oh, Linda.
Na kwa gala nyosa galuhule Linda. Kulabo pala na basajja balala, atoba gamba nti sirina lugendo. Wagenda no mutima gwange Linda.
Oh,
namuno lugambo nti wayononeka dda kati watandika nokunywa ku mwenge mune sigalo misa. Huyo mundongoyi Linda. Ya wali otya Katonda ne mukkanisa ogenda katuyo osiba mu mabala. Amulabyeko kalamu gamba tino nkyamwagala. Yenno saba mbuuza ekyakupaasa kyeki ebyatutabula. Nze ndaba temuli bino ebibuuzo bye nabuuza. Lindo vaawa munnaffe watuzeewa byakutabula. Wayomba yomba no pala na gavubu kakatoli eyo nsoza. Munnafonjere gabulima lw'okulwala oludde gyendi neddali ndolimba. Wagenda n'omutima gwange Linda, Linda.
Oh, Linda.
Nakwagala nnyo sagala obule Linda. Kulabo pala na basajja balala, atoba gamba nti sirina lugendo. Wagenda n'omutima gwange Linda. Juzi lwe nayitayo wankola ekigambo, wasindika agavubuka ag'oku kyalo ne gambonyabonya ne ganjiganya nga nadaga
Linda.
Banjikisa mafumu na mayinja za talina musango, nchimye muntu wange ekimbonyabonya no kyekikirwa kuba nti no nkwagala. Mwajja ne pulani ya kabenje yali yakunzita ne munnyambula ne njiwa musaayi ne njiwa nafandi bwelele Linda. Gamba abantu mbonnaffe mbaawo Linda, nakola ky'okunzibisa embaawo naye tofaayo byonna bye mwankola kasita nazuukira. Saba tuteese Linda wange ebiri byonna byaggwawo Linda mbivuddeko. Saba okomewo oddemu okusaba oddemu okwagala Katonda Linda. Kana kayimba kakuyimbidde Yesu akwagala yafiira bwe yakugula musaayi buli eyava ku Yesu. Yesu akyakwagala yoyo Linda.